halkani walaan taab Soomaaliga idaacadda VOA oo ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka fahmiyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan nagala socotaan bogga internetka voasomali.com. subax wanaagsan akhyaartana dhageysanaysay waa isniin 12ka bisha July sanadka 2021. Afrikada bari saacaddu waa 6:00 subaxnimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya Cabdiqaadir Maxamed Mursal iyo aniga Sahre Cibla Nuur. qodobada idaacaddayada saaka ku maqli doontaana waxaa ka mid a dagaal beeleed dhimasho iyo dhaawac sababay oo ka dhacay gobolka Gedo. warbixin ayaan idinka haynaa.
dagaalkani dhulkan ka bilowday dhul beereed duurka ah oo wadiyada ka reeya, waxaana ku dayaalamay laba beelood oo Soomaaliyeed. khasaare ayuu geystay dagaalkaas, dhimashadii dhaawac bale. intaana hadda aan ognahay dhaawacyadu, dhimashadiiduna waa ilaa 6 weli, intaana hadda xaraajinay. welina wax nabad ah oo laga gaaray ma jirto sharfadhi iyo daataan xoolaheed laga jitaariya.
sidoo kale waxaad maqli doontaan beeraleyda gobolka Shabeelaha Dhexe oo lagu tababaraya sidii ay suuq ugu raadin lahaayeen dalagyada kasoo baxa beerahooda. dalka talyaaniguna wuxuu xalayta la guday koobkii kubadda cagta ee wadamada qaaradda Yurub kadib markii uu ka badiyey dalka Britain. warbixin faahfaahsan ayaanu idinka haynaa. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan. marka horese warkii dunida iyo Cabdiqaadir Maxamed Mursal.
Mareykanka ayaa dalka Haiti u diray koox farsamo oo soo qiimeysa xaaladda ammaan ee dalkaasi iyo baahiyaha ka jira kadib dilkii toddobaadkii lasoo dhaafay loo geystay madaxweynihii hore ee Haiti, Jovenel Moise. isla markiiba lama cadaynin hay-adaha Mareykanka ee ku lugta lahaa, laakiin sarkaal Mareykan ah ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in kooxda la diray ay qorsheynayaan in madaxweyne Joe Biden ay warbixin siiyaan ka hor inta aan go'aan laga gaarin ku lug lahaanshaha Mareykanka ee qalalaasaha ka taagan dalka ku yaala jasiiradda Caribbeanka. Mareykanka ayaa horey u diiday codsi Haiti ay kaga dalbateen ciidamadiisa ay garab ku siiyaan joojinta rabshadaha iyo baaritaanka dilkii Arbacadii ee Moise, kaasoo lagu toogtay gurigiisa oo ku yaala magaalada Port-au-Prince ee caasimadda dalkaasi. booliska Haiti ayaa sheegay in 2 qof oo Mareykan ah iyo 26 ruux oo Colombia u dhashay ay ka qayb qaateen weerarkii lagu dilay madaxweynihii hore ee dalkaasi. dibadbaxyo looga soo horjeedo xariga madaxweynihii hore ee South Africa, Jacob Zuma, ayaa ku baahay Axaddii magaalada uu kasoo jeedo ilaa magaalada xarunta dhaqaalaha ee Johannesburg. dukaamo ayaa la bilqaystay saqdii dhexe ee xalay iyadoo la xiray wadooyinka waaweyn kadib markii dibadbaxyada ay rabshado isu beddeleen. booliska ayaa sheegay inay xireen 26 ruux oo lala xiriirinayo rabshadaha tan iyo markii xabsiga loo taxaabay Jacob Zuma Arbacadii lasoo dhaafay. booliska ayaa sidoo kale sheegay inay heleen meydka nin 40 jir ah oo ku dhex gubtay dukaankiisa oo dab la qabadsiiyey Sabtidii. Zuma ayaa maxkamad ay ku xukuntay 15 bilood oo xabsi ah kadib markii uu ku fashilmay inuu caddeeyo musuqmaasuq lagu eedeeyey 9kii sano ee uu xukunka joogay. dibadbaxyada ayaa islamarkii la xiriirba ka bilowday gobolka uu kasoo jeedo Zuma ee KwaZulu Natal, iyadoo ay ku baaheen meelo kale. madaxweynihii hore ee South Africa ayaa dafiray eedaha musuqmaasuq ee loo jeediyey intii uu xafiiska joogay, iyadoo racfaan uu ka qaatay xukunkiisana ay laashay maxkamadda sare ee dalkaasi. dhegeystayaal warkii dunida ee idaacadda subaxnimona waa naga intaa.
Cabdiqaadir Mursal oo warka dunida inala socodsiinaya halkaa ka dhageysanaysaan waa VOA Washington.
duulaadka degmada Doolow ee gobolka Gedo waxaa ka bilowday dagaal beeleed sababay dhimasho iyo dhaawac, waxaana dadka ku dhaawacmay dagaaladaasi la gaarsiiyey isbitaalada degmada Doolow. maamulka gobolka Gedo iyo qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Doolow ayaa u istaagay daminta colaadahaasi oo ay dad badan ku barakaceen. wariyaha v o a da Aadan Maxamed Salaad ayaa warbixintan noo soo diray.
dagaal beeleedkan ka soo cusboonaaday degmada Doolow ee gobolka Gedo ayaa waxa uu ka dambeeyey kadib markii 2 bilood oo walaalo ahi ay ku dagaalameen dhul beereed halkaasi ku yaalay. intii la xaqiijiyey 6 qof ayaa ku geeriyootay dagaaladaasi, in ka badan 10 qofna oo ay ku dhaawacmeen, sida ay noo xaqiijiyeen mas-uuliyiinta maamulka degmada Doolow ee gobolka Gedo. maamulka degmada Doolow ganacsato culimo udiin iyo kan gobolka Galo iyo saraakiisha ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa u istaagay daminta colaadaasi haddaba si ay nuxud badan ugu helno dagaalada ka soo cusboonaaday duleedka degmada Doolow ee gobolka Galo ayaan qadka taleefanka kula xiriiray gudoomiyaha arimaha bulshada ee maamulka degmada Doolow Ismaaciil Cabdullaahi Daahir wuxuuna VOA u sheegay in ay bilaabeen qorsheyaal ay ku joojinayaan colaadda ka soo cusboonaatay deegaanka Bohol Garas ee ka tirsan degmada Doolow ee gobolka Galo
dalkani waxaan ka bilaabay dhul beereed duurka ah oo wadiga koreya waxaan ku dayalay laba beelada Soomaaliyeed wasaaraha ayuu geystay dalkaas dhimashada dhaawac bale intaana waxaan u nahayda dhimashadeedu waa ilaa iyo qof weyn intaana waxa xaqiijinay welina wax nabad ah oo laga gaaray ma jirto shurfadhi iyo saasaan xoolaha laga jeesaariya meeshu ku yaan meel dhul beereed ah oo maxaa ku raaday wadiga u jeesta masaafo dhan ilaa iyo 10 km u jirta ayuu yaa shaaya oo qarnay leeyeen meesha beer baan ka sameeyay ugu yambiyo oo keenayna qarnay is leeyeen halkaan oo kii daaxsan xoolaha iyo maxaa ku raaday ma wax beer laga dhigay ma jiraa dadkan taas ugu badan yahay
waa taa maamulkii degmada Doolow baatiin maxaad ka qabateen ilaa hadda dadkan deegaankiina ku dagaalamaya
intii aan u socotay meesha waa tagnay waxaan la kulanay labada beerada meesha ku dagaalamaya odayaashooda oo qaashay xadaradkii waxaan u sheegnay in ay arrintaas afka qabtaan oo wax dagaal ah uusan meesha ka dhicin waana la qaateen oo ka soo gudbana waa nimid nimashiyaani maamay odayaasha waana soo waxay ina sheegeen in ardal waga oo maxaa ku raaday ciidamada ay soo fadhiyaan oo ay weysan hawl ka qaban karin systemkii waa uu ballaartay wuxuu u baahday in nidaam dowli ah iyo ciidamo la geeyo meeshii arrintay hadda ugu yeejinay laakiin anaga ka maamulaad dalka aan dhexnaa waa in aan u bixinno anaga aan tagno meesha aan tagno anagii aan soo aragnay anaga ku soo aragno odayaashii dhaqanka deegaanka Doolowna aan
gudoomiyaha gobolka Gedo Axmed Buule Greed garab ka taageersan dowladda Soomaaliya ayaa baaq u diray dhammaan ba dadka ku dagaalamaya duleedka degmada Doolow ee gobolka Gedo
waa wey deegaanka Doolow ee dhinaca wabiga dhinaca kale ah mooy deegaanka su'aashu ka socda laba beelood baan ku dagaalamayso labadaas beelood waxaan rabnaa inaan si maartay walaalnimo oo ehelnimo oo wax walba inaan ugu sheego halkan in ay dagaalkaas joojiyaan dagaal wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho dagaalka la joojiyo u dhigan nuglaada dadka ergada u dhigan nuglaada maamulada degmooyinka u dhigan nuglaada maamulada gobolka u dhigan nuglaada odayaasha iyo waxgaradka u dhigan nuglaada saraakiisha ciidamada
wasiirka wasaaradda amniga ee dowlad goboleedka Jubbaland General Yuusuf Xuseen Cismaan Dumaal oo VOA la hadlay ayaa baaq u diray dhammaanba dad ku dagaalamaya deegaanadaasi isagoon ugu baaqay qaybaha kala duwan ee bulshada degmada Doolow in ay u istaagaan daminta colaadaasi
dagaalkaas in la joojiyo dadka reer Doolow iyo dadka reer Luuqba arrintaas ay u istaagaan hadday yihiin ciidamada qalabka sida Soomaaliyeed waxaan doonaynaa dagaalka in la joojiyo dad baa saacadan barakacahayo dad baa dhiggooda daadanhayo labada beelood oo halka ku dagaalamaysa labadaba waxaan leenahay dagaalka ha la joojiyo dadka reer Gadoodka qaasatan dadka reer Daawana inay arrintaas ay maaragtay u istaagaan la joojiyo hadday yihiin ganacsadayaal hadday yihiin culimo diin iyo hadday yihiin salaadiin iyo hadday yihiin ciidamada dalka intaba arrinta in la joojiyo dhiiggaas inuusan dhiig dambe uusan ku daadanin deegaanka gaawo daawo qolooyinka dagaalamahayo oo reer Bohol Garas iyo reer Gabaweyn siyaasiintoodana waxaan ka codsanayaa in arrintaas la dhexgalo
maalmihii ugu dambeysay duleedka degmada Doolow ee gobolka Gedo waxaa ka jira dagaal aad u xoogan oo sababay dhimasho iyo dhaawac iyadoona haatan mas-uuliyiinta maamulka degmada Doolow ay bilaabeen sidii lagu joojin lahaa colaadaasi iyadoona dhaawacyada dadka ku dhaawacmay colaadaasi la gaarsiiyey isbitaalada ku yaala magaalada Doolow Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
iskaashatooyinka beeraleyda gobolka Shabeelaha Dhexe ayaa loo furay tababar ay ku baranayaan suuqgeynta dalagyada ka soo baxa beeraha gobolkaasi qiyaastii 5,000 oo beerood ayaa lagu wadaa inay ka faa'iideystaan tababarkan haatan loo furay iskaashatooyinka beeralayda oo ay maalgelinayso dowladda Sweden. Wariyaha VOA Xuseen Xasan Dhaqare ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Beledweyne.
Tababarkan loo furay 12 iskaashato beeralay oo ka dhisan gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxa looga gol leeyahay sidii ka qaybgalayaasha tababarka loogu tababari lahaa soo ururinta iyo iibgeynta dalagyada ka soo gaa gobolka. Gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Beyre Makaraan oo furitaanka tababarka hadal kooban ka jeediyey ayaa waxa ugu baaqay ka qaybgalayaasha tababarka in waxyaabaha ay bartaan ay dib ugu sii faa'iideeyaan beeralayda kale ee aanan nasiibka u helin.
Waxaan rabnaa markii inaan maartay sida idinkii Ilaahay kugu soo hormarshay inaad dadku aad u naqatiin indho wanaagsan oo wax macnaha laydinkugu soo hormarina aad macno badan usoo kordhisiin. Qof kasta waxay ka wakiil taalay 13 qof oo dhan wax barto ay wax gaarsiiso. Waxaan rabnaa marka inaan sidan wax ku soo saaro lahayn aad dadku ku dhiirigelisiin waxa idinkii idin soo gaarana ammaanada inay gaaraan dadka idinkuna waxaa laydinka rabaa nambarka ugu horreeya inaad naqatiin dalagga la soo saaro sidaad suuq ugu yeeli laheedeen oo suuqada adduunka ula kaasho laheedeen wasaaraddii iyo hay-adda oo maartay STS idin joogto ula kaasho laheedeen oo dadku waxay soo saartaan suuq loogu helay inuu number one targetkiinu ahaado. Markii suuq loo helo qof kastaba inaad dirti kaamarata iyada beerta aadiso haddii suuq loo helo wixii oo soo saarta ee suuq u yeeshaan. Waxaan idinka rajaynayaa inaad soo weysiin Shabeellaha Dhexe guul.
Cabdullaahi Xasan Cumar oo ah la taliyaha wasaaradda beeraha iyo waraabka Hir Shabeelle ayaa waxa uu sharaxayaa ujeedka tababarkan iyo tirada dadka loogu talagalay inay ka faa'iideystaan.
Ujeeddada tababarkan wuxuu yahay in iskaashatooyinkani waa asal waxaa laga keenay beeralayda yaryarka la soo ururiyey si ay u soo saaro si ay u noqdaan kuwa wax soo saar dhaba sameeya. Waxaa jirta marka beeralayda markii saa la dhahayo la iskaashateynayo oo la gurubeynayo ujeeddada laga leeyahay waxay tahay inay aqoonta qaataan oo ay gaarsiiyaan kuwa kale. For example, hadda 167 qofood laga soo xushay 2,800 qofood. Marka 167-kaasi la soo xushay ayaa waxay tababari doonaan kiiba 17 qofood oo ka tirsan beeralayda yararka, asoo barayo information gaarsiinayo, asoo aqoonta gaarsiinayo, asoo cost sharing waxa la yiraahdo inay xoolo isku darsadaana bari doona. Intaa markuu baro waxaa imanaya ummad is haysata oo beero tabcaysa oo waddanka horumarin karta, maamulkii dhaqaale soo gelin karta. Marka ujeedku fog yahay, laakiin waxaa ugu muhiimsan inay horumarka waddanka ka shaqeeyaan iyagoo tusaale u noqon kara iskaashatooyinka kale oo degmooyinka kale ka jira. Hadday guulaystaana uu guulaysan doono Hir Shabeelle, hadday khasaaraan Hir Shabeelle khasaarin doonaan. Waxaa intaas ku daraya Hiiraan Beledweyne sidoo kale waxaa ka jira 14 iskaashato oo tiib 208 qofood ka kooban, ayagoo sidoo kale ugu soo furay waxay ka shaqeynayaan wax soo saarka dalagga sida bariiska oo bujoor ku caara galleyda sisinta xaggaas khudaarta galleyda sisinta ayaguna way soo saari doonaan. Marka insha allah waxaan rajaynaynaa sanadka soo socda inay noqdaan kuwa la taaban karo waxbay soo saareen. Barnaamijkani waxaa maalgeliyey dowladda Sweden, mashruuca waxaa la yidhaha Sida Project, waxaana fulinaya FAO iyo WFP iyo STS ayaa si wadajir u wada fulinaya, iyadoo laga wada fulinayo Jowhar iyo Beledweyne, taasoo loogu talagalay ilaa 5,000 oo beeraley inay mashruucan ka faa'iideystaan. annagu ka wasaarad ahaana waxaan leenahay kor joogteynta iyo wixii beeralayda iyo laysku qabtay inaan xalino intaasaan leenahay.
Ilyaas Cabdi Cali, gudoomiyaha iskaashatooyinka gobolka Shabeellaha Dhexe, ayaa waxa uu sheegay in tababarkan faa'iidooyin waaweyn uu u leeyahay beeralayda gobolka.
Wallaahi barnaamijkan barnaamij aad u weyn loo danayha waayey, maadaama la rabo in dalagii kor loo qaado, iskaashatooyinkii dhacay ku faa'iideeyay, la garab istaago fatahaadihii iyo anyixii, waxyaabihii ay soo mareen laga garab istaagayo. Marka barnaamij aad loo danayhay waaye. Way jiraan oo saddex qeyb waaye lix maalmood. Midda labaad iskaashatooyin kale oo calaf oo nasiib u yeelana way jireen oo banaanka joogo. Marka waxaan jecelnahay in wixi baahiya aan isku dayno inaan caawino, wixii aan bixi weynana ay nala bixiyaan ama ay nasiib u yeeshaan iskaashatooyinka kaleta aan la aqbalin.
Gobolka Shabeellaha Dhexe waxa uu ka mid yahay gobollada hodanka ku ah dhinaca wax soo saarka beeraha iyo kalluumeysiga, laakiin dadkiisu wax badan kama faa'idin. maadaama kaabayaashii dhaqaalaha gobolka ay ku burbureen dagaaladii sokeeye. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
Soomaalida ku dhaqan dalka Australia ayaa ka mid noqday bulshooyinka sida weyn uga dhex muuqda dadka qaatay tallaalka COVID-19, halka markii hore ay cabsi badan ka qabeen. Warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa noo soo diray wariyaha V O A ee qaaradda Australia, Ibrahim Cumar Baafo.
Soomaalida Australia ku nool badankood shaki weyn ayay ka qabeen tallaalka COVID-19, tan iyo markii cillado lagu arkay wadamada Yurub qaarkood. Hase yeeshee bilihii u dambeeyey ayay si xawliya isu tallaaleen. Haddaba Saciid Abdiraxmaan Shiinle oo ka mid ah aqoonyahanada Melbourne, kana mid ah dadka labada tallaal qaatay, ayaa iga waramaya sida Soomaalida ay ugu buraarugsan yihiin tallaalkan qaadashadiisa.
Sida la socotidba jaaliyadda Soomaaliyeed ee Australia ku dhaqan, aad bay hadda isku talaalaan. In badan baa talaalkii koowaad qaatay, in badanna talaalkii labaad bay qaateen. Anagu waa kii u dambeeyey aan hadda qaatay. Marka waa ku bararugsan yihiin, waana qaataan. Maaragtay waxay la socdaan maaragtay bulshada kala duwan ee dalkan ku nool oo hadda aad ay u qaataan talaalka. Soomaalida dadkaasi ka mid yihiin meelo badan oo talaalada la tegayo, family doctorska iyo xarumaha clinic-ka waaweyn iyo xarumaha waaweyn baa loo furay. Marka Soomaalidu ku bararugsan tahay sidii hore, hadda waa aad bay uga fiican yihiin.
Talaalku waa ka hortag iyo difaac, sida ay sheegeen khubarada caafimaadka. Dhanka kalena waxa uu sahlayaa in bulshooyinka talaalan ay isu socon karaan cabsi yari awgeed.
Dadka caafimaadka dirsay ama aqoontu leh ay sheegaan in talaalku uu ka hortagayo in COVID-ku dadka dhibaateeyo, in oo fudida iyo hadda iyo xawaaraha ku socdana uu yaraan doono. Lama yaqaano intay noqon doonto talaalada iyo xilliyada soo socda, laakiin waxaa ogyahay in maaragtay talaalka dadka haday wada qaataan maaragtay noloshii caadi ahaa dib loogu noqonayo. Taasaana dadka aada maanta ugu baahay qabaan in dadku shaqaysto. Waa la shaqaysan waayey, ganacsigii baa xumaaday, dhaqaalihii baa xumaaday. Marka nin walba wuxuu rajaynayaa inuu shaqaysto, haddana ka badbaado dhibaatadiisi iyo halista uu leeyahay xanuunkan oo dad badan aada u dhinteen, dad badan hadda u aafaysan yihiin. Marka waxaan la sheegayaa haddii dadku qaato in dhibaatadiisu yaraan doonto.
Ilaa saddex gobol ayaa xayiraad saarnayd Australia, laakiin hadda gobolka ugu daran waa New South Wales ee caasimadiisu ay tahay magaalada Sydney oo weli xayiraad adag saaran.
Baafe state-ka Victoria maalmihii lasoo dhaafay ayaa saddexdii isbuuc lasoo dhaafay aad u ficraa, waa zero cases bay ahaayeen. Waxaa ku haray saddex state oo kamid ahaa state-ka maaragtay dalka Australia. Waxaa meelo qaarkood wax ku hareen waa state-ka Queensland, laakiin hadda waxaa aada xaaladeeda dadaal ugu jira inay ayagana ka baxaan state-ka New South Wales oo aada fara badan ugu hayay todobaadkii lasoo dhaafay.
Australia ayaa dadka da'doodu ka yar tahay 60 sano waxaa la siiyaa talaalka Pfizer-ka, halka dadka ka weyn 60 sanana ay qaataan talaalka loo yaqaan AstraZeneca. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Haatana dhinacii ciyaaraha iyo tartankii xalayta dhexmaray wadamada Britain iyo Talyaaniga oo guushu ay raacday dalka Talyaaniga, waxaa faahfaahin inooga haya Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinteenii cayaaraha. Aan ku bilownay xulka Italiya kubadda cagta ayaa xalay ku guuleystay tartanka koobka qaramada Yurub ee 2020 kadib markii rigoorayaal ay ku garaaceen xulka Ingiriiska oo ciyaartii fiinaalka isugu soo baxeen. Kulanka labadan xul oo ahaa mid adag ayaa waqtigii loogu talagalay ku dhammaaday barbaro 1-1 iyadoo xulka Ingiriiska oo goolka la hormaray ugu dhaliyay Luka Shaw, halka uu soo barbareeyey Talyaaniga Leonardo Bonucci. 30 daqiiqo oo lagu daray ayay ku kala bixi waayeen iyadoo ugu dambeyntii rigoorayaal loo dhigay ay guusha ku raacday xulka Talyaaniga. Cabdirsaaq Xuseen oo kamid ah dadkii kulankaasi daawanayay oo ku sugan dalka Britain ayaa iga warramay siduu ahaa bandhigii finaalka ee xalay, qaabkii labada xul ay u kala ciyaareen, iyo sidoo kale waxyaabaha ay ku kala wanaagsanaayeen ee Talyaaniga u suurageliyay guusha, islamarkaana sababta u ahaa in Ingiriiska ay guuldaraystaan.
Waxay ahayd ciyaar aad iyo aad u xamaasad badan oo adduunyada oo dhan laga sugayey oo laga daawanayay. Ingiriisku waxaad moodaa in uu ciyaartii laga filayay uusan soo bandhigin oo uu difaaca galay, halka Talyaaniguna uu kaga badnaa kubadda gacan ku haynteeda. Oo markasta oo Ingiriiska ay kubaddu lugta u gasho, uu Talyaanigu halis badan dareemayay. Tusaale ahaan, ciyaartii hore ee Spain la ciyaarayeen, sidii Talyaanigu u ciyaarayay bay Ingiriisku caawo ciyaarayeen. Ingiriiskuna wuxuu u ciyaarayay sidii Talyaanigu u ciyaarayeen, oo waxa uu badbaado bilay inuu difaac galo. Taasina waxa ay keentay in kubadda iyo weerarada lagaga badnaado Ingiriiska, walow ay mararka qaar ciyaartoyda Ingiriisku ay fursado abuurayeen.
Cabdirasaaq, xalay koobkii waa la qaaday, marka maxaa isleedahay ee xulka Ingiriiska waa looga badiyey, ee xulka Talyaanigase fursad ayay u ahayd inay guuleystaan oo ay koob ka qaadaan?
Waxaan isleeyahay xulka Ingiriiska waxyaalaha looga guuleystay waxaa ka mid ah khaladaad uu tababaraha kooxda Ingiriiska Gareth Southgate uu sameeyey, oo ay ka mid tahay laacibiin iyagu kooxahooda dhabarka ku sida sida Sancho iyo Marcus Rashford oo kale in uu kaydka ku hayay ilaa ay ka niyad jabaan markii dambe rigoorayaashii uu usoo geliyey xataa ay awoodi waayaan niyad jab dartiis inay dhaliyaan. Waxyaalaha u suurtageliyey Talyaanigana waxaa ka mid ah inay kaga khibrad badnaayeen oo Talyaanigu afar jeer oo ay xalay ku jirto bay koobkan finalkiisa yimaadeen.
Koobka Euro 2020 ayaa sanadkan laga diiwaangeliyey waxyaabo cusub oo aan horey ugu jirin tartamadii lamidka ahaa ee horey loo soo qabtay, iyadoo sidoo kalena ay jiraan rikoorro hore u jiray oo la jebiyey. Haddaba wariye Sunni Siciid Saalax oo ka mid ah dadka sida weyn u falanqeeya ciyaaraha ayaa iga warramay waxyaabihii ugu waaweynaa ee sanadkan tartanka laga diiwaangeliyey.
Waxyaabaha la diiwaangeliyey ee sanadkan ka dhacay koobka qaramada Yurub waxaa ka mid ah goolkii Luke Shaw oo ku furay bilowgii ciyaartii finaalka ahayd ee uu dhaliyey. Wuxuu ahaa goolkii ugu dhaqsiyaha badnaa ee ebed ka dhasha finaalka koobka qaramada Yurub, kaasoo ku dhashay 1:57. Finaalka ayaa sidoo kale sanadkaaba wuxuu noqday finaalkii labaad ee taariikhda lagu kala baxo rigooryaal. Kii koowaad wuxuu ahaa finaalkii 1976. Leonardo Bonucci wuxuu noqday ciyaaryahankii ugu da'da weynaa ee gool ka dhaliyay finaalka koobka qaramada Yurub. Wuxuu taariikhdaasi ka qaaday Bernard Hulshofer oo 1976 goolkii finaalka ahaa ee qaarada Yurub dhaliyay isagoo 30 sano jir ah. Bonucci hadda waa 34 sano jir. Bukayo Saka ayaa sidoo kale sanadkaaba noqday ciyaaryahankii afaraad ee ugu da'da yaraa ee ciyaara finaalka qaarada Yurub. Saka waa 19 sano jir. Waxyaabaha kale la diiwaangeliyey waxaa ka mid ah markii toddobaad baa taariikhda waxaa isla aaday waqti dheeri ah markii 90 daqiiqo ee ciyaarta loogu talagalay ay ku dhammaato barbardhac. Xilliyada kale ee sidaan oo kale ay dhaceen waxay ahayd 1960, 1968, 1976, 1996, 2000 iyo 2016.
Talyaaniga ayay ku qaadatay 3:10 sano inay ku guuleystaan koobkoodii labaad ee Yurub, iyagoo sugayay waqtigii ugu dheeraa. 2008 ayay Spain kala wareegeen darajadaasi, iyadoo dhinaca kalena ay noqdeen xulka ugu guulaha badan ee taariikhda koobka qaramada Yurub, sida uu mar kale sharaxayo Sunni Siciid Saalax.
Asuri sidoo kale samakaaba marka wuxuu noqday xulkii muddada ugu dheereed sugayay inuu ku guuleysto koobka qaramada Yurub ama koobkiisa labaad ee qaramada Yurub. 1968 ayuu ku guuleystay koobkiisa ugu horeysay, muddo 53 sano ayaana laga joogaa xilligaasi. Hadda marka waxaa xulkii labaad ee muddada ugu dheereed koobka sugay uu ahaa xulkii Spain oo 4 sano sugayay isagana. Sidoo kale Italy ayaa noqday xulkii ugu guulaha badnaa ee hal tartan markii ay badiyeen 6 kulan ay wada ciyaareen tartanka qaaradda Yurub ee sanadkan, oo ay noqdeen xulkii kaliya ee ugu guulaha badan. Horey taariikhahaasi meeshan mar waxaa u dhigay Faransiiska 1984, 2010, 2016 iyo Spain oo 2008 iyadana sidoo kale ay badisay 5 kulan ay labadoodaba badiyeen. Horey u haysatay 5 kulan oo ay haysteen micnaha kulamada ugu badan ee hal tartan la ciyaaro, laakiin Italy ayaa hadda noqday xulka micnaha ee 6 kulan oo isku xigta oo hal tartan ah wada badiya. Italy ayaa sidoo kale waxay noqotay xulkii saddexaad ee 4 mar yimaada finaalka qaaradda Yurub. Labada xul ee kale ee horey micnaha rikoorkaas u haystay waxay ahaayeen Spain iyo Soviet Union.
ciyaartoyda xulka Ingiriiska oo xalay ku ciyaarayay garoonka Wembley ee magaalada London ayaa sanadkan aad ugu dadaalay inay ku guuleystaan koobkoodii ugu horreeyay ee qaramada Yurub. tartan caalami ah oo ay ku guuleystaan ayaa waxa ugu dambeysay sanadkii 1960-kii markaas oo ay ku guuleysteen koobkii adduunka laakiin xalay waxa koobka ka faramarowjiyay xulka talyaaniga oo dabaaldeg kadib dalkooda ula hayan doona xidiga xulka ingiriiska ayaana xalay lagu qasbay in niyad jab ay guryahooda la joogaan
سند عبد القادر هات النار دقيستي الكسر دوادة ميت كم يداها يسها ميدي كتلا قلني
subaxnimo idin la socodsiinayeen anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab iyo Sahre Ibn Nur inta ay ku dhantahay tan idaacadeena dambe dhammaanteen waxaan idin kaga tagaynaa sida iyo nabadgelyo. I'm gonna be coming.
This is VOA News. Via remote, I'm Tommy McNeil. The Biden administration on Sunday upheld a Trump-era rejection of nearly all of China's significant maritime claims in the South China Sea. The administration also warned China that any attack on the Philippines and the Flashpoint region would draw a U.S. response under a mutual defense treaty. The stern message from Secretary of State Antony Blinken came in a statement released ahead of this week's fifth anniversary of an international tribunal ruling in favor of the Philippines against China's maritime claims around the Spratly Islands and neighboring reefs and shoals. China rejects that ruling. Authorities searching for victims of a deadly collapse in Florida said Sunday they hope to conclude their work in the coming weeks as a team of first responders from Israel departed that site. Miami-Dade County Mayor Daniela Levine-Cava said 90 deaths have been confirmed in last month's collapse of the 12-story towers in Surfside. It's up from 86 the day before. Among them are 71 bodies that have been identified and the families have been notified. Some 31 people remain listed as missing. The Miami-Dade Police Department said three young children are among those recently identified. A U.S. citizen and former top aide to Jordan's King Abdullah II alleged he was tortured in Jordanian detention and fears for his life. His U.S.-based lawyer said Sunday on the eve of a verdict in the high-profile sedition trial linked to a rare public rift in the kingdom's ruling family. Along with the mistreatment allegations, the closed-door trial before Jordan's state security court has been completely unfair, according to Michael Sullivan, a former federal prosecutor hired by defendant Bassem Al-Adala, a U.S.-based family. This is VOA News. Pfizer says it plans to meet with top U.S. health officials on Monday to discuss the drug maker's request for federal authorization of a third dose of its COVID-19 vaccine, as U.S. President Joe Biden's chief medical advisor acknowledged that it is entirely conceivable, maybe likely, that booster shots will be needed. The company said it was scheduled to have the meeting with the Food and Drug Administration and other officials Monday, days after Pfizer asserted that the booster shots would be needed within 12 months. Pfizer Dr. Mikhail Dolson told the Associated Press last week that the early data from the company's booster study suggests people's antibody levels jump 5 to 10-fold after third dose compared to their second dose months earlier. Evidence of belief supports the need for a booster. Thousands of Cubans marched on Havana's Malecon Promenade and elsewhere on the island Sunday to protest food shortages and high prices amid the coronavirus crisis and one of the biggest anti-government demonstrations in memory. Many young people took part in the afternoon protest in the capital, which disrupted traffic until police moved in after several hours and broke up the march when a few protesters threw rocks. Police initially trailed behind as protesters chanted freedom, enough, and unite. One motorcyclist pulled out a U.S. flag, but it was snatched from him by others. Cuba's going through its worst economic crisis in decades, along with the resurgence of coronavirus cases as it suffers the consequences of U.S. sanctions imposed by the Trump administration. Israel's Supreme Court on Sunday cleared the way for same-sex couples to have children through surrogate mothers. It's a move hailed by lawmakers and activists as a victory for LGBTQ rights. The court ruled in 2020 that a surrogacy law, which had expanded access to single women but excluded gay couples, disproportionately harmed the right to equality and the right to parenthood and was unlawful. They gave the government a year to draw up a new law, but Parliament failed to meet that deadline. U.S. Treasury Secretary Janet Yellen says she will lead an effort by top U.S. regulators to assess the potential risk that climate change poses to America's financial system. The regulatory assessment is part of a wide-ranging initiative the Biden administration is launching to combat climate change. Yellen says the review will examine whether banks and other lending institutions are properly assessing the risk posed by climate change. More at VOAnews.com. Via remote, I'm Tommy McNeil, VOA News.
Africa. Welcome to Daybreak Africa from the Voice of America. I'm Jackson Bunganyi in Washington. Today is Monday, July the 12th, and here are some of the stories we are covering for you this morning. At least 62 people were arrested after violent riots erupted in two South African provinces against the imprisonment of former President Jacob Zuma, with supporters blocking roads and looting shops.
These acts are endangering the lives of people and damaging our efforts to rebuild the economy.
That is South African President Cyril Ramaphosa addressing the nation. And internet users and activists in Uganda have welcomed the government decision to scrap a tax on social media.
OTT, which was introduced in 2018, made my life very difficult because I could not access the information about what is going on within my own country.
Ugandan university student Molly Kabamori in Kampala, Uganda. And the Ministry of Health in Malawi holds a survey to find out the efficacy of the AstraZeneca vaccine in fighting the coronavirus. We have those stories plus Samson O'Malley's sports coming up right here on Daybreak Africa. Please stay tuned. And for our top story, we start off in South Africa, where the police in the country have said that they have arrested 62 people after violent riots erupted in two South African provinces. The protests against the imprisonment of former President Jacob Zuma blocked roads and highways as rioters looted shops and engaged in other forms of violence. The former president started serving a 15-month sentence for contempt of court last week. He was imprisoned for defying a court order to testify before a state inquiry into allegations of corruption during his term as president from 2009 to 2018. Addressing the nation, President Cyril Ramaphosa warned those taking part in the violent protests that the government will not tolerate any acts of criminality.
These acts are endangering the lives of people and damaging our efforts to rebuild the economy. While there are those who may be hurt and angry at this moment, there can never be any justification whatsoever for anybody to embark on violent and destructive actions that negatively affect the rights of others.
President Ramaphosa warned that law enforcement was ready to respond to those engaging in violence.
Let us be clear, as a nation, that we will not tolerate any acts of criminality. We will not tolerate any acts of vandalism. Those who are involved in acts of violence will be arrested and prosecuted.
South African President Cyril Ramaphosa. Meanwhile, the son of jailed former South African President Jacob Zuma says that he lost faith in the country's judicial system, telling VOA's Peter Clotty that powerful enemies had conspired to use the judiciary in South Africa to jail his father.
The judiciary themselves have broken the rights that they are supposed to protect. They've told President Zuma that he has no right to remain silent in the commission of inquiry. Whereas our constitution provides and protects that we have the right to remain silent. The very same judiciary is the one that disrespected an application that was done in between. Now, why should we respect it? Because clearly it does not respect us. So what we are saying is, because they do not respect us, why should we respect them? We might as well fight them back.
Do you have faith in the South African judicial system and its independence?
It's from Tuesday when they took the decision. In fact, it's from when they took the decision to convict Mr. Shabiru Sheikh. I lost confidence in them. So I do not have faith in the judicial system of South Africa, and I think we need to reach the village. So I'm calling upon all South Africans to close down the country and go to war.
What is your message to the people of South Africa in the face of your dad or the former president handing himself over to the authorities to begin the 15-month jail sentence?
Him handing himself over is a mere process. It's a mere formality. We are going to disregard that. It's a mere process. He handed himself over. It's a mere process that allow but we will continue with the struggle on the ground.
That was Edward Zuma, son to former South African President Jacob Zuma. He was speaking to VOA's Peter Clotty. In Malawi, a survey by the Ministry of Health to help ascertain the efficacy of AstraZeneca vaccine has shown its effectiveness in fighting the coronavirus. The survey was based on current hospital admissions of COVID-19 patients across the country. Lamek Masina reports from Blantyre.
The preliminary results of the findings released Saturday were based on COVID-19 admissions between June 26 and July 8 of this year. These results show that over 80% of 227 COVID-19 patients admitted during the period were those not vaccinated, and those who have only had one AstraZeneca jab were 12%, while those fully vaccinated only accounted for 4%. Dr. Charles Mansambo is the secretary for the Ministry of Health. He says it's still too early to measure the effectiveness of the AstraZeneca vaccine based on these findings.
We still vaccinate more, and presently our vaccination status is still low. But what we've found so far is that the majority of those that are coming in are those that were not vaccinated.
However, he says the findings would help end fears and doubts some Malawians had over the vaccine, which prevented them from getting vaccinated. Malawi has currently vaccinated about 400,000 people of 11 million needed to reach the herd immunity.
So we encourage more people to come for vaccination, because obviously this is strongly putting a case for vaccination. So I encourage your citizens, make sure that they come for vaccination.
In May, Malawi destroyed about 20,000 doses of AstraZeneca vaccine, which had expired. The incineration was largely because many Malawians were reluctant to be vaccinated over concerns on the vaccine's safety and efficacy. Lydia Kamwana, a baker in Blantyre, said the survey is a wake-up call to her.
I haven't been vaccinated. I really wanted to go for the jab, but then I was so scared. And when I saw those findings, the results are making sense, and I'm convinced I will get the jab once the vaccine is in stock.
Maziko Matemba is the National Community Ambassador for Health in Malawi. He welcomes the survey findings, but he says the government is now responsible to ensure that it has enough vaccine for its people.
As you know, this is only maybe 1% or less than 1% of the population who have been vaccinated. So the major or the bigger population is not well vaccinated.
However, Mansambo said Malawi is expected to receive a donation of 192,000 doses of AstraZeneca vaccines to restock its vaccination centers, which ran out of vaccine mid-June. Lamek Masina for VOA News, Blantyre, Malawi.
And let's go to East Africa in Uganda, where internet users and activists in the country have welcomed the government's decision to scrap a tax on social media, commonly known as OTT. Ugandans are, however, complaining about another tax levy imposed on data, saying it will make it even more expensive for internet users. And meanwhile, Ugandan President Yoweri Museveni has instructed security personnel to arrest people he says misuse social media sites. Mugume Jervis Rugwakarenji reports from Kampala.
Effective July, internet users in Uganda are not subjected to pay over the top or OTT tax after the government introduced a 12% levy on data. Ugandan government introduced the controversial OTT tax in 2018 to regulate social media users. Social media users were required to pay a monthly fee of 6,000 Uganda shillings or some $2 in order to access Twitter, Facebook, TikTok, among other social media sites. From this, the government also hoped to generate some 486 billion Uganda shillings, about $129 million. Student Moye Kabamori says she depended on internet for research and communicate with her family, but at times she would fail to communicate because of lack of money to pay OTT tax.
OTT, which was introduced in 2018, made
my life very difficult because I could not access the information about what is going on within my own country, and I could not get to know what is going on outside countries. The removal of OTT has not changed anything because they have introduced that taxi on internet data.
But some internet users, including government officials, have been bypassing OTT by using virtual private networks or VPN to access social media sites. By introducing a 12% tax on data, Ugandans will pay up to 30% of data, factoring in the existing 18% value-added tax, or VAT. Internet activist Dorothy Mukasa, who heads NGO Unwanted Witness, calls the new tax unnecessary, describing it as moving from frying pan to the fire.
People are very poor. People do not have even what to eat, you know. They're looking up to government for relief. And then there's an increment on data. A time when everybody is using internet to be able to connect to friends, to be able to earn a living, to be able to stay safe, to be able to get remedies, to be able to get solutions, you know, to be able to get comfort.
Julius Mukunda, the head of Civil Society Budget Advocacy Group, says such a tax will have negative effects on the economy.
During this lockdown, during these challenging times when everybody is trying to stay alone, internet is your next buddy, because you use it to communicate socially, but also for our youth, and especially some of the businesses that have gone online, rely on internet contact businesses. So a number of taxes such as this definitely hinder progress in terms of us to achieve the development we want.
Repeatedly, Ugandan President Yoweri Kaguta Museveni has tasked security officials to arrest people involved in what he calls misuse of internet.
Now, the other day when I went to side of Bombo to lay a foundation, so people were looking real. Because they thought they had been told by social media that Museveni is dead or something like that. So the security service needs also to solve that problem. I need to check with them to locate quickly the one who tells such a story, because you waste people's time. They should go for you. They should go for you. They should locate you where you are and we'll go for you. And if you are in Europe, then we denounce you. So you go to hell.
Telecommunication companies have not yet raised the cost of data following the new tax. For VOA News, I am Mugume, Davis Ruakarinjini, Kampala, Uganda.
You're listening to Daybreak Africa on the Voice of America. I'm Jackson Zunganyi. Gambia's President Adama Barrow has been briefing the nation on what he called the preliminary findings of the nation's recent storm disaster, which killed 10 people, many injured, and displaced hundreds of people. Properties worth millions of the Gambian currency Dalasi were also destroyed during the heavy windstorm. Reporter Panderimbai has been monitoring developments, and he now reports from Raleigh, North Carolina.
The disaster, the first of its kind, according to President Barrow, was characterized by thunderstorms accompanied by lightning and heavy winds that downed electric poles, destroyed buildings, uprooted trees, lit up streets, and communities with debris. The president had earlier visited 10 communities in the North Bank region of the Gambia to assess the level of the storm damage. In a televised state address over the weekend, President Barrow describes the magnitude of the damage caused by the storm.
Based on an NDMA preliminary assessment report, the storm destroyed property worth millions of dollars and injured many people, apart from claiming 10 lives. I appeal to all citizens and residents, all corporate bodies, and our development partners to work with the NDMA on disaster risk mechanisms and support the victims.
Storm victims are in dire need of help. They are currently struggling with lack of shelter, food, and clothing. Their only hope for bailout rests on the government and the private sector.
On behalf of the government and the entire nation, I commiserate with all those affected directly or indirectly. In particular, I extend heartfelt condolences to the bereaved families for the sad loss of life. and I pray for solace for those who suffer damage to property. In the same vein, I pray for the speedy recovery of all those injured and their loved ones who perish in the storm to rest in eternal peace.
With a population of about 3 million people, the Gambia heavily depends on agriculture to feed its people. Now that the storm has torn communities apart, there is little hope among victims to recover from such a tragedy. The limited food that they had in stock has been destroyed by the storm. President Barrow again.
Working with the National Disaster Agency, NDMA, and the relevant line institutions, the government has activated the country's emergency preparedness and response plan. The National Disaster Management Agency staff deployed around the country are working tirelessly to assess the full extent of the damage, and they are instituting measures to mitigate the effect of this natural disaster.
Observers have expressed concern about what they call poor housing planning, coupled with old building structures, which they say have contributed to the devastating impact of the tragedy.
It is also worth noting that we can improve environmental sanitation by maintaining waterways clear of debris and garbage. My government will urge the Department of Physical Planning to learn lessons from the poor planning of all settlements and in the future plan new communities better, taking account of waterways and proper drainage systems.
Meanwhile, as displaced families are trying to repair their damaged houses, prices for cement and corrugate have skyrocketed. Business owners have been accused of capitalizing on the storm disaster to increase prices. For VOA Daybreak Africa, this is Pandering by reporting from Raleigh, North Carolina.
The Kenyan National Authority for the Campaign Against Alcohol and Drug Abuse says that a high number of primary and secondary school students are abusing drugs amid the safety and health concerns in the institutions of learning. The Kenyan authority says that most students are exposed to drugs both at home and in school, with statistics reporting increased exposure from parents. Maureen Ojambo reports from Milwaukee.
The Kenya's Ministry of Education is accusing parents of absconding their role in ensuring children live in a drug-free environment. Education Cabinet Secretary George Magoha said that most parents use drug substance before their children and hence influencing the young generation.
That a child will not do what you say. A child will do what you do. So in order for us to get through to the bottom of this animal, there is need for the parents of the children, first of all, to accept that they are squarely responsible for what is happening to their children as far as alcohol and drug abuse are concerned.
In a survey conducted by the National Authority for Campaign Against Alcohol and Drug Abuse in Kenya on secondary schools, at least 23.4% of students have used alcohol. 17% have used miraa, 16.1% used prescription drugs, 14.4% of them used tobacco, 1.2% heroin, 2.7% cannabis, and 1.1% of the students used cocaine. Emily Anyango is a mother to a 15-year-old boy. The boy is addicted to drugs, and the situation escalated from last year. And the teenager has since been in and out of school and sometimes does not show up at home at all.
My son started using drugs when he was in class 8, that is 2018. And during that time, I did not notice because I was very busy working. Most of the time, I would find him asleep or maybe he didn't even come home at all. In 2020, March, the corona time, that's when I discovered that I thought he was using something because he was a bit different.
Emily says the government has failed parents since most drug peddlers run their businesses within the community.
The government, I think, has really failed for us as parents, but when they come from school, we expect that the government is doing their part as in taking care of the drug peddlers and all that, and that doesn't happen much because the drugs are locally available. Like every 10 steps, you can easily access the drugs.
In another survey, the primary schools are also in a dire situation. Kenya's Interior Principal Secretary Karanja Kidichi said that at least 20.2% of primary school children have used drugs.
20.2% of primary school pupils had used at least one drug or substance in their lifetime. In addition, the report outlined that the average lowest age of onset to drugs and substance abuse is 4 years, and the median age for the initiation is 11 years, as 29% of the pupils reported that they get drugs from shops or kiosks near their schools.
A national survey of the general population revealed that alcohol is the most abused substance, with 12.2% of persons aged between 15 and 65 years being active users. The report has advocated the need to enforce measures towards lowering access and availability of drugs and substance abuse to school-going children. Reporting for VOA's Daybreak Africa, I am Maureen Ojiambo in Milwaukee, USA.
And now it's time for Daybreak Africa Sports, and with that we go to Abuja, Nigeria, where Samson O'Malley is reporting. Good morning to you, Samson.
Good Monday morning to you too, Jackson. We begin the sports in Las Vegas, where the Nigerian national men's basketball team recorded an historic victory in an exhibition match against the USA team ahead of the Tokyo 2020 Olympic Games. The Tigers beat the USA team by 90 to 87 points on Saturday night. The Americans had not lost in 39 games in their last three Olympic seasons, including pre-Olympic exhibitions, making this defeat even more embarrassing. In his post-game comments, the Tigers of Nigeria head coach Michael Brown and the Tigers guard Gabby Vincent were excited over their victory.
It's a good win for us. You know, I don't think any African team has been able to beat USA basketball in an exhibition game or a real game, you know. And so to try to get a little bit of momentum, not just for our group, because our group has worked extremely hard over the last couple of weeks, but to try to get a little bit of momentum for Nigeria, for the continent of Africa, because we feel like we represent more than just Nigerian, really for all of black people around the world.
We understand it is an exhibition. We understand it's not our ultimate goal is to beat USA in this exhibition, is to medal in Tokyo, and our eyes are still set on that.
The Tigers, ranked 22nd by FIBA, will continue their preparations for the Tokyo Games with another exhibition game against Argentina later today in Las Vegas. In rugby news, the Kenyan national under-20 rugby team are the 2021 Rugby Africa Under-20 Bafins Cup champions. The team retained the title they won in 2019 after a narrow 21-20 win over a resilient Madagascar side in a tight match played at Nyayo Stadium on Sunday. Kenya Deputy President William Ruto was one of the spectators.
And with your determination and commitment, we believe that we will find ourselves in the World Cup for the first time. You have our support, you have our prayers, you have our commitment. Do us and make us proud.
In football news, 10-man Raja Club Athletic held their nerves to clinch their second Toto CAF Confederations Cup title after beating Algerian side JS Kabylie 2-1 in an entertaining final played in Cotonou, Benin Republic on Saturday. Sofiane Rahimi and Ben Malango scored for Raja within the first quarter of an hour of the game to put them in the driver's seat. However, Kabylie came back stronger in the second half, with Mohamed Zakaria halving the deficit just moments into the second half. Raja were reduced to 10 men in the 62nd minute when Omar Aljuni was sent off for a high boot, but the Moroccan side held on to ensure they clinched the victory and their second Confederations Cup title. And that's it on Daybreak Africa Sports. I am Samson O'Malley in Abuja, Nigeria. It's back to you, Jackson, in Washington.
Thank you, Samson, and have a great week ahead. And that's it for this Monday, July 12th edition of Daybreak Africa. We thank you for spending this morning with us. Join us again tomorrow for more African news and features right here on the English to Africa service of the Voice of America. On behalf of the Daybreak Africa crew, producer Nicole Beckford, I'm Jackson Vunganyi in Washington, wishing you a very good week ahead, Africa.